Mwajuwendo chechimwecho abadwani dizwe dembe yobuntu batandiseka wefuko okusomesa abatuuze kubikwata ku bulwadde buno munaku 16 zaatekebwawo okulwanyisa obutabanguko mu maka mu district eno ye Wakiso.
Enteekateeka zino zikulembeddwamu okuyisa ebivvulu okwetooloola ebitundu by'ennakwero kijja bijjo mu kaweefube w'okulaba ng'ekitongole kino ekya SEAD kisomesa abantu ku bulabe obuli mu kutulugunya abantu naddala abakyala mu maka ng'era buvunaanyizibwa ku nsonga ez'okubudaabuda abantu abalina akawuka ka mukenenya mu kitongole kino ekya Center for Health, Human Rights and Development Kitandwe Rodin ategeza nti kyabulabe mu mulembe guno okubeera nga wakyaliwo abantu abasosola bannaabwe olw'okubanga balina akawuka ka mukenenya.
Oli avaayo n'agamba nti omwami wange ng'omukyala yagampangala n'akawuka akaleeta mukenenya naye omwami takimanyi n'omubuuza ku lwaki kubanga atya nti wanaakimanya ebiyinza okuvaamu omwami ayinza okumukuba oba omwami okola ki okumugoba awaka.
Ssentebe w'akakiiko eddembe ly'obuntu mu Wakiso Eric Asirye naye asinzidde wano n'asaba bannayuganda bonna okutandika okulwanyisa obutabanguko mu maka kw'ossa n'okulwanirira eddembe ly'obuntu nga batandikira ddala mu maka gaabwe.
Omukulembeze mu kitundu buvunaanyizibwa bwo gw'omuntu wa bulijjo ensonga z'okulwanirira eddembe ly'obuntu tetuleme zirekera bitongole bya bannakyewa. Fetujje okulaba ati nno tubakwatirako naye eddembe ly'obuntu litandikira wuwo engeri omwana oyo gy'ayisibwamu mu community.
Enteekateeka zino zikyagera maaso ngera emisomo egy'enjawulo omuli olusiisira lw'ebyobulamu olw'amateeka n'ensonga endala zikyagenda mu maaso mu kifo kino. Kulwakina na mwenda akutonyeze bbiri CBS FM Mandiso Radio y'abavukaabo omulembe Mutebi Zetone Van Zingabo wane ekijja bijjo.